sii kordhin kara kalgacli waraabin kara kashayda ilaalin kara adaa ila keeni kara adaa ila kobcin kara xubbiga sii kordhin kara kalgacli waraabin kara kashayda ilaalin kara adaa ila keeni kara sii kordhin kara kalgacli waraabin kara kashayda ilaalin kara adaa ila keeni kara adaa ila kobcin kara xubbiga sii kordhin kara